Ninja kabati, umependeza, umepambika leo. Tabasamu kila wakati, waja wajue siku imefika leo. Naona kila jicho ni kwako mlembo, usisite wala usiogope. Tembea mwendo wako maringo, ongeza madeko wala usiogope. Wengine nimezima data, niko hapa forever me and you my girl. Watasema nini sasa, ushani nasa, ushani pata my love. Na vile livo janda nyashela, mikulia wobavu wa kushoto. Wapiga picha waje na kamera, watu pige mafoto toto. Nilimomba Mungu amenipa we wangu wa maisha, na leo ndo misa hiyo. We chanda chema pete na kufisha, tena mbele ya kanisa. We ndo tabibu na maradha moyo wangu nanitibu, yeah. Unajua na unisibu, najidai najidai wache wivu. Unanichanganya medula, kwako nime fall in love. Uliniona kama muza sula, when I come and I ask for your love.